Yo, what's up? Baby, let's go.
This is your man, Flo Rida.
Hey, what's happening? This is the Home Applies, man.
Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Weezy, man. Check it out.
Your systems are offline.
What's up, guys? It's your boy Sinogen. Take 30.
Blow.
Yeah, welcome to the Wave Podcast. I'm your host today, your one and only DJ Sinogen. And today I got three gents in the building. Yeah, one on the left.
Mix my... master, Ibez. Unsa DC DJ kuniliko. Mnafaa kusikiza mix yangu. We go out kesho. Naitwa DJ Meres.
Hapa ni Deco Trapster,
the derailer.
Derailer mbaya.
Yeah.
If you are looking to try new things, kuja tu mta. Derail mbaya. El Chapo, Pablo.
The one and only.
Colion.
Don Colion.
Don Colion.
Gigante.
So, my guys, man, I know it's been a while, but I just want to welcome you back home where you feel safe and smooth and warm.
East West, home is best.
Yeah. So today I wanna ask you guys, with them, Brayo, campus life yako imekuwaje? Since we get fresh out inside,
hey, shamba la mawe, man.
Shamba la mawe. Kwa shamba la mawe.
Hey, mazi, ukiingia kuna usai, kumazi, hey, na days of grades. I want yo nyumba. Kwanza acha niwaambie, kulikuwa ndei kwa pilot, yo ni wangu utakuwa pilot. Ati yo, daddy nataka kuwa daktari. Hapo unapewa kosu. Eboro graduate uski. Na kuza, hakuna kazi Kenya ba. But so far campus, hey, campus imekuwa poa, simba. Kwenye wanakam, sidei kwa potolea saiku. Nish kuna mashere, kuna feeling zote. Next, one day, unafeel uko happy and jovial. The next, depression.
Inagonga kana ati.
Depression starts at 21.
Tifo tafo. Deko.
But ku graduate lazima.
Deko.
Degree ni arambe.
Arambe?
Mm-hmm.
Nabidi, man.
Degree ni arambe.
Na deko, how about you, man? How's life, Campbell?
Mostly imekua rough, but...
Imekua rough.
Sijakua rafiki. Like, imekua rafiki, but feel like life imekua rough. Masomo, man. Masomo ni ngumu, masomo
si rahisi. Tulikuwa machopo, usituone hivi. Hey, we were geniuses.
Hii kusoma, tunasoma.
Harvard ilikuwa imetutad. But now.
Auko shua na later, like after we graduate. Na shitutafani. Like, mi personally sahi.
Adi misjui kazi yangu. Kosi yangu misjui itaandiko wapi.
Mi adai tuni graduate then, but...
Si adi, utakuwa. So unaandikwa kazi na high school wa fixi ya makompyuta.
But mina para pesa.
Ziwa atakuwa iti ya anatungia grade.
Ati anapata msa notch point. Kwa high school.
Ziya high school kazi yangu.
Kuna mtuga wa kengo lanshi.
Unja the thing is.
Waka kusema kuna DJ anishikuwa nyumba mabati. Na kuna DJ yaki.
Na kuna DJ Monday to Friday. Monday to Monday.
Uyo wako bati. Ati. Thing is acha kukoneshe.
Kusema diya kuna shule DJ.
Ata ukwe DJ mziaji. The thing is njunafaa kuwana ni connection. Unajua, and what is connection? Connection ni is corruption working to your advantage. Eh? That's just typical fact. Eh?
Pesa ni kila kitu.
Yeah. Kwa na connection, I so confident.
Money is everything.
Ama unaona, deko unaona, si ndio?
Connection ni kila kitu.
Unaweza kuwa umechop ukapata first class, alafu uende ufanye job kwa high school kama computer technician.
Nakushukuru, mimi na job msi.
Na ulipata
piloting,
second class.
Bro, piloting.
Amesomea
hadi ame graduate and shit, bro. Ako fit, yani ukimpea ndege.
Koreko
na mafuta.
Inamka.
Ai, fair fast.
Yeah.
But now, msio msa adi alinishow kabla nijoin kampu haji. Wea hiri ufanye hizi courses. Ka plumbing. Plumbing utapata kazi usiki. Plumbing. Plumbing bro, hii ya kufix pipes. Usichukie. Unapata kazi nzuri.
Hizi ma diploma courses.
Asu uandikuwa kazi.
Asu uandikuwa hizo mbele.
Wala. Kazi ya hiyo nini. Wako practical.
Ni crazy, man. Wako practical.
Ukigate msa amefanya certificate ya nursing.
Yeah.
Sulu na wanatafuta sawa kuna satnas ni wao wafanyizo.
Imagine
so degree hapo umepata sio fanya.
Si theory tu
umefanya.
Unatama. Hata wewe utama kuna mara man. Azini imegonga hivyo tu vibaya sana. But besides kwa acha hiyo stuff manzi tafikiria tukifika hiyo. Unajua?
Ayo tutacross hiyo bridge.
Cross hiyo bridge tukifika hapo. No. Mimi wenyewe nataka kuuliza so how have you been coping with the shit yote? Because mimi kuna pressure, kuna anxiety, kuna hiyo
depression
and shit. Unajua? Yeah. Ndio campus iko na the high life and the good life, unajua the soft life, but pia kuna hiyo the really crazy
dark moments.
Eh yeah, man. Yeah. Na mimi personal pain nime feel your stuff. Mm. But how do you cope with it? No. Kuna watu wana coping na kwa religion and church, kuna watu endanga sherehe, kuna watu waamua uniaje. Mimi kosa wana amua kufocus
kula.
Eh kuna watu kula. Kuna kuna watu waamua uniaje, acha ni gain niende gym, kuna watu waamua uniaje, acha niamua kuunda stuff yangu kama music. Unaona? Yeah. Sasa nyinyi how do you cope, sir? Una coping aje?
Sherehe lazima tupige sherehe. You give any stress reliever by the way. Alcohol quite helps. Si kitu nzuri. Do not try this at home. Under 18.
Under 18 na bwana. 19 iko sawa.
Eba sherehe manzi. Sherehe inadai.
Kufinga na sherehe mani. Kisha nje live.
Ni ngumu kuacha.
Hadi una doba tu. Unabebwa.
Unabebwa.
Yaani hauna story tu. Una uwezo lakini man.
Mtadhani ni joke but eh manzi najua sadi. Walienda town a 5 bob. Na walilewa kuliko kila mse.
Manzi.
Niti watu shere.
You know the thing is, ukiangala wenye wako age 30s and plus, utuangalianga sisi wako like, ah, see, wanaomba deni, do wakate shere. But ah, see, hawelewa kwamba life yetu ni different na zao. Life yetu, imagine, si tukua kampu, tumexperience pandemic, tulikuwa tuna experience kituka cold wave na sasa haja experience hiyo shit yote, imagine. So nikisikia
cold
wave, yeah, si tulikuwa na cold wave hii ya World War 3
hizo memes hizo
ilikuwa na cold wave, ilikuwa serious wave, ilikuwa serious, ilikuwa serious
kwanza ingeanza
sasa ilikuwa
ni kwanda China usiku,
lakini deko angechukuliwa unajua.
I was like,
I'm black as the chair that you were sitting on that day.
You look like under the bed.
No, not under the bed. Not under the bed.
Under
the sink.
Aku.
Ah, kwenda huko. You dress is him, sasa. No. You dress is
him. Ni black.
As when light skin, I mean black.
Mimi ni black, mse.
When I'm black, when light skin.
Yeah, mimi ni black.
See. Lakini uzuri ni
dia. Back to the topic, man.
Demu wako ananipendanga bado.
Anokupenda.
Sinjua, told that can dance, man.
Nimemwanza.
Yeah, unjua. Kwanza hata nikosho sasa.
Ngezo wangu si mrembo.
Akisikia.
Ngezo wangu si mrembo.
Na uko naye? Ai. Deep or tough, eh? Depression and anxiety.
Eh,
sawa. Okay, anyway, back to the topic.
Yeah.
So, umesema una deal na kisheria. Na. Personally.
Okay, mimi feel like ningetaka ni deal nayo in a different way. To be
different
honest.
Different way, how?
Ningedai na checking waso code that connected to the church. Una checki waso anaenda. Umeenda church mwanzo sasa unapiga prison worship huko. Eh, umsi by the way. Umsi yako na God.
Nilienda church juzi nika feel niko
home.
Si at home like yes. Na feel niko at the wrong place. Una get
the
like
wrong, oh yeah.
Una get like I feel like
uko
una fit your place.
Uko na anxiety.
Uko na anxiety.
And the house of the Lord mwanzo.
But the thing is house of your father.
Yeah.
Sino wao to house of your father.
Najuju.
As it been a while, man.
But na change kuna bishop wangu nimeona sikizi ya church
mbaya. Hayo mbaya. Hadi mimi nilimcheck kwa prison worship.
As in kama huyu ali change bro.
Kama huyu ali change mimi haikanchi.
This stuff needs sense. Inspirational man. This stuff needs inspirational. Unajua
kuna feeling it feel life to Christ. Si ndio? Watu kitoka hapo, ukitoka ni
I love
vices. Vices iko kila pahali. Vices iko kila pahali. Unatoka msi unatoka tu hivi
but mimi kuna shida niko na shida unajua sometimes ndio kuna watu wenye waliamua ku change unajua wali change too abruptly unajua but sasa shida yangu nakwanga hivi ndio naweza kwenda church leo but at the same time this guy ana moto ku switch all of a sudden atoke hapo tu aende shere unajua amekuwa adrenal tu
yoni relax
eh relax tu
unaona swali
eh yeah, like maisha yake tu unajua I crumble tu kama bikaza
chinja
unajua
swapo
eh yeah, buni ene yeah said the judge the thing is I'm like I'm scared to have that unajua sidai kwa kaa unajua sasa na wachomea but sidai kwa kaa
before msi attend the thing is unafaa ujue shit gani ndio iko inakupeleka kufanya vibe zako as in I do tseme unakuwa msa shiriwa mwe kuenda church like kauji shit gani ndo kuforce kufanya vice flani I do change at the moment that your situation it happen, your condition it come uta relapse na get
so nyi mnaona ni heri upige sheri dunia hadi ufeel uko nini uko ready to give your life to Christ au
for me
deathbed hapo kwa deathbed kwa Yesu
hii ni kwani for this life bana.
Yo ni kupima hizo.
Eh, ara hiyo ara ni mbaya man.
Unajua hiyo shit unasema ni kama umesema acha mimi nisumbue, time yangu ikifika nimemsamaha. Azim, usha make your intention. Unajua different na za ku fucked up and then on like.
Acha change tu.
Acha ni change. Kuliko mwenye wewe umesema tu unajua una fuck change but unasema zii, acha mimi nipige sherehe. Time yangu ni kwa deathbed ati ndo nianze kusika God.
Alafu for me mimi naonanga hata vile umesema tusaidi deko. Mi the reason bona msia na mkucha pressure inafaa kuwa specific. Unajua? Yeah. Like kind of Kendrick ndongaje. Yeah drunk. You hold up drunk. Swimming pool sama zile ndongaje. Ukisikia verse fulani anasemanga vinye wase ukatanga for various reasons. One of them to kill the sorrows. Other ones wanapenda tu vinye testia ya hiyo pombe iko. Other ones vinye the feeling. Others wanapenda kuzia sherehe like hiyo kelele. Hiyo kelele. Unajua hiyo sanroni ya kelele. Unaona? So and other ones I think and others could escape reality. Unaona? So
you have to know.
Unaona ka for me I would say mimi na prefer hiyo kelele. At this age hiyo kelele tu because niko na memories man. Nikikaa hivi nikiwa mzee kwa kiti kwa coach hivi na ka whisky yangu kiasi tu
unaonyesha mtoto wako this is how you
make a grandchild man
no mama kwani
unajua I'll be reminiscing
sasa nenda church but unaona cha ngoma
your time neka ngoma labda nyash hivi nikitulia tu nikisikia tu nyash back in the days eh nyash kama
sit down my son
let me teach you do you know GTA San Andreas do you know eh unajua back in the days atakuwa like eh unaona so I think they will see a change from sherehe to be more church let me say religious it's the best way it's supposed to be purposefully and ajue you know in a change personally it's good because ya pressure because utenda huko alafu rap relapse
so mimi kuna swali unaweza piga sherehe saa tu yani ile major Sunday uvae nguo yako sexy uende church
mimi ufeel
unaweza
me feel God is to judge na sherehe
si ndio
God mimi na feel God ana to judge na vile nda ku treat
exactly
vile nda treat wase kanda yangu na actions zangu like so
wase manzi nimecheki wase ingine
unajua kuna msanii ndaga
cha society na wapasi watu
wabaya
alinun msini msawa pombe nini watu msa kuna roho safi hiyo design
by the
air watu wanapata msanii ndaga cha wase bro
sapo clean shave
mental and shit
sapo clean shave as in said like ni a good person then msa kuna shagia like ni thug madre but unaona like ufai kujudge msena the outside
unafaa kumjudge
unafujwa na character
intention
usisema tijumsani ndanga charge
but hiyo kitu ni ngumu sana ni kama unishowaje hiyo kitu kujudge na the inside niko kunishowaje cheki first time ukiona ngeus nini anafanya ukufunga ngeus
si kama beba
si ni super
the physical attraction part of us ndio
but nikianza kuchat kuna ile vitu anakubota
hiyo ina come back dai bana
in 2 days
okay wanaume dema anaweza kwa kindani ni takataka.
But unadai tu kuhit. Najua. Najua. Eh, unavumilia tu but
na boy manzimu.
Hadi mimi najua.
Usikulangi.
Nime fake personality yangu.
Usikulangi kila kitu inasonga bana.
Do not more time. Dema nadhani ananijua.
Do not eat everything that moves.
But anijui.
Najua kuna experience. Dema kulikuwa sawa.
Like we'll come back to that. Mangius. Dema unatikile dema nasema tu I know him. Hey bro.
I won't you be
personality mi beta bendema na nijua sivyo mimi niko
ara si wenye
dema as like neza fake personality yangu ndo ni forget
ndo
shit kuhirit go down eh
alafu acha ni scenario pia kuna scenario nyingine kwenye boy anaamua ku switch acha si ku simp anaamua ku change character yake kila shit
for the girls
for the dem
okay ni ku simp
ni ku simp
kwa una time tukaka side tukaka kampu
Simpsons.
Mzee anaka ndika tuko high school. Unajua ile Cinderella and shit.
But kitumine za kushow.
Aji. Yaani ngeusa kikamu change character yako. Wewe hiyo ni nyoks. Wewe ngeusa kikamu change character yako ni nyoks.
Ah. Mimi nasema of value for personality kiasi like niseme aje.
Ili hata unyamaze tu. Ili unyamaze si lazima umbongeshe.
Cha lakini iri nikai single than kusimp man
azi kusimp ni kitu poa man
for the right without simp for the right reason for the right reason ni saa kusimp for the right reason
kuna kusimp na kuna kusimp
simp
kuna
kusimp
bro
simp ni nini
kusimp ni kaku kisasa mse like udema kinyambu na nusu na get
unanganya kunusa
maana ya huko tu out ah umegea tuna kinasema design
nalo nalo yeah
scenario simukata na wewe tukienda sherehe tunaenda anga hivyo then it happened for 2 weeks napigia phone na chuzi niko kizani hiyo ume simp kabisa una get like wezi toka
una change routine yako
ya
shorts na udem si ati ni dem wako ni tu dem jana kwa line ya mess unajua ni venye tu ali
dem mza 2 weeks
mrokota huko tu for years man tangu mo fresh out this way unajua it's been a long while na as in uko na substantial relationship na mabuzo wako unaona alafu by the way niko aswa lingine by the way
mimi acha ni washaji
but
for simping
for the right reason
yeah
by the way kwa unapenda msichana kwa unapenda msichana by the way usichochwe na memes msi kwa unapenda msichana na msichana anakupenda simp because hakuna mapenzi bila kusimp kusimp is basically I do see viewers kusimp fanyaje ikwe tu romantic
love is nice
weka tu another romantic quad over you simp
life is a beautiful thing love
usipo ukifurahaga ya furahaga mtaenda wapi
msimp ndio kuna haga kubwa tu nyi wote
unza simp but as kuchange kabisa na get hiyo ndo shit iko
true
eh mwechiki maboys okay hadi mimi nimei change hadi na ngeo sizi kata mimi I was changed and shit
Yes, I'm flying.
But ni muhimu. Ni muhimu.
Yeah.
Alafu bede, unajua kuna stuff nilikuwa nimekaa chini nikifikiria. This time tulikuwa tumeenda sherehe. I think hata tulikuwa sisi hivi wote tu. And hiyo day nilikulanga cake
flying.
Magic cake. Let me just call it the magic cake. Okay. Alafu unajua like iko na karembo hivi inatokea tukaa the magic
cake. Namba yangu ni 07.
Hey, toka. Wewe hujilipia advertisement hapa.
Ni so solo by the way.
Hujilipia advertisement.
Utashiba siku mbili.
Kuja advertisements kwanza. Unafaa kuongea na manager wangu kwanza before. Wewe don't advertise here. Daily
sinas. It's quite an experience.
So, sikia story yangu kwanza. So, ide ni kakulio cake, the magic cake. Yeah. You call it the magic cake. And awful. It's kwambio ni magic cake. Ilikuwa tu ile enyaje bro. Shike udishi. Buzongo tunaambia shike udishi.
Manches hapo.
I mean kwa manches kasa sana kadishi. 30 minutes later, I was high as, how can I explain it? Imagine, umefungiwa, umestrapiwa kwa jua jet, unachapo niyo baridi, lakini haikuwi, but uko hapo, niyo baridi ni warm, unajua? That's how warm it was, like, man, ilikuwa yo zone, unajua? Ilikuwa, in simple, I was zoned as a kite.
Explicit.
Yeah. So, your time nikaenda nikawatch stuff flani Netflix kwa room. Inaitwa The Midnight Gospel. Enter the Midnight Gospel, ndio tafuta. It's a very nice episode by the way. So even Midnight Gospel ilikuwa hizi ma talks wa ni kama sana interview mse mwingine but in animation. Sasa animation yake ni trippy as fuck man, trippy kabisa. So nikaanza kuwatch stuff. Ndio na trip but stuff yenyewe anaongea defeat. At the time after the following day nikiwa sober nikaenda nikaangalia stuff. Nika get a point plan kutoka kwa hiyo stuff. About spirituality. Vile ulisema na story na church. No. Personally, me I prefer naweza kuchapa sherehe na ni church mimi na feel niko welcomed. Niko sawa. No. I'll feel like niko home, unajua. Singe taka kujajiwa na say just because of nenda kukata.
Like still unanimous, you know.
Unajua the difference is actually kwa Bible kuna pato na zimanga wine is good for the body, unajua. But drunkenness and disorderliness ni mbaya. No. Sasa kuna difference. Ukilewa ina depend na actions zako yenye unafanya. For me.
Exactly.
Naweza kuamua kulewa na ni chill na niongee vizuri na wabuzi wangu. Unajua like ni talk my issues out to my fellow bros.
Mimi nanga mwalimu.
Yeah, najua but najua is it real. But at least unajua like ukilewa kabisa unakanga chini na mabuzi wako mnachapa masaga. Unaona? Ndio sometimes kunaweza kuwa na hiyo vita kiasi zogo but tunarudiana kama boys. Si ndio? Sasa for me between what is for me that's what spirituality is, you know, that's what spirituality is according to me. It's that warm fuzzy feeling, no.
You belong.
Yeah, I belong and it comes from a supreme being, let me just say a supreme being, no. Ka God kwangu, no. That warm feeling I have when it comes time nakupa koti na mtaka kunyeshewa.
So when in spiritual or religious?
So spiritual.
When in spiritual
religious
we seem religious believe na
religion like I have to be in a certain way and follow a certain conduct of lifestyle. That's like bounding myself with boundaries and principles that will lock me, you know, sitaweza I mean spending kwa cornered in one place. I'd love to experience na nielewe each and every person's story, you know, like nikikaa hivi chini na Muslim, you know, I was brought up in a Christian family. So God, unajua, God ni God, unajua. So lakini for me I want to sit down with a Muslim, nimuelezee story yake anielezee kila kitu, unajua. Nikae pia na Buddhist, those you got from Kenya. Unajua, aniambi mbona ananyonga nywele. Ni wale wananyonga nywele. Wale wananyonga nywele.
Sasa chini kwa Buddhist, ama
si wote.
I believe in Buddha.
Buddha
chini kwa Buddhist.
Yeah. Alafu unajua like I can be able to freely sit with these guys and talk with them. And Mr. Sijui Kwen.
So guys, spirituality, bro. Religion is deep, bro. Yo, because... Mimi ninaweza semaje.
Yeah.
Mimi na believe in higher beings. There's a higher being. There's okay, not specifically Jesus, but a higher being. Religion... Because ibu cheki, kwa hii aspect, yeah. Kasi wazungu. Si tungekuwa hapa bado tunaship mamlima and vitu zingine. Sasa tuseme sio ndo nileta tu religion.
Yeah.
Mimi na believe tu kuna being ukidedi
hivyo.
No. We were all pagans at one time.
Oh, hiyo kuship mamlima si ndio? Sisi tulikuwa na
actually the Romans wenyewe walikuwa pagans at one time. Na ndo nileta nini?
Later you told Christianity
kwetu. Tena kwambie. Jo kuna shit niko
kwa Romans.
Yeah. Ukiwatch Romans, kuna time Rome ilikonka dunia mzima. Na wako wana believe in God. Walikuwa wana believe in gods.
Gods.
So, the thing is, argument ni, if those gods waliweza kuwa grant waka conquer nini mzima.
True.
As in, wezi cut off your nini ati.
Your aspect.
Your aspect ati. Gods wengine...
Now we exist.
Yeah. Yo ni argument. Okay.
Yeah, ni argument. Yeah,
but yeah. It makes sense, but just seem like good thing don't exist. Like, but you know argument. Maget. Yeah.
But me actually kwa hiyo mythology, me nafikiranga there's one god mwenye ni superior kwa Greek ni Zeus. Alafu kuna wengine hao wenye kuchini yake, unajua like how do assistants wake. No.
But
kwa Yesu aliweza create out of nothing. Si kuna kitu kingine inaweza create out of nothing.
Kifikiri hapo man na cheese na cheese.
Wallahi.
It's again deep. Manyaje we na believe to in higher power, but sasa religion kufuatilia hizo rules. Bado uko na roho safi by the main point. we treat wase po.
Usijudge
nini, you treat watu po.
No, kwa campus. Kwanza intern time una develop sasa your permanent habit.
Nimegundua the more una grow up, kwanza campus, the more una stray away from religion. Like,
campu bidhi ni derail. Campu
ni derail. Ni two way. Edo una derail ama una grow.
Grow, then as you grow, through derailment, you grow.
Mostly naskianga like when you are life changing experience. But yeah, me personally, I get your experience, bado. So siyazi sema ati, siyazi sema ati like, kuna yo shiti meni apenia.
Feel, it's a life changing moment. Umekuwa na life changing
experience. Labda nimekuwa nayo but siku hivyo in that way. Labda so far not yet.
But conclusion yangu ni I cost nothing to believe in God.
I cost nothing.
Don't lose anything.
True.
Yeah.
Actually, una gain hiyo mentality ya acha ni believe ndio hata nikidedi nenda heaven. Unampima. I saw on God.
Okay. Okay, I think actually see ni ile tunampea chance unajua cause kuna watu kuna story
shiko as in mimi naishi tu cause najua ni kidedi wacha ni believe in him ndo ni kidedi nisikwe na anything to lose
but that yeah
unampima
nimeelewa
ukisema ati au it cost nothing nyonka niko na msomo
so when me conclusion wangu ningasemaje
ungu conclude aje.
We believe in what you want to believe, but uko na roho safi man.
Yeah.
Square. Believe on
square mafuko. Kwa kitu venye nitakutitia.
Yeah, exactly nice one. Yeah. But for me, singa add up anything. But ningesema the same thing, no. But by the way, to our listeners out there, man, una feel aje like would you like what's your perspective on how to live your life in campus?
Yeah, campus experience.
Campus experience yako ni aje? How are you coping and living your life in campus? And anxiety. How are you coping? Besides share, or what are you doing? When you talk on the gym, just tell us comments. And
depression starts at 21.
Yeah, man. Tifo tough, but kwa hapo nje na kuna anxiety, maze. Tifo tough, man. Usijali ta.
Niko na mbea therapist. Yeah.
Ona magic kicks. 0743-8-1.
You live to tell the story.
Yeah. But thank you for listening. And I've been your host, Sinogen.
I've been your boy, Brayu.
Your trap load up for Derry.
Don't call you.
Yeah. So have yourself a good evening. Check your systems are offline.